Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te taito muri. Arriving late. Mō taku tō muri e hoa. He ako e tō muri nei. I pēnei au kā hui tāua I te te kaukaraka. He taonga te wareware. Kāo, he hōhā kē te wareware. He oi anō, kei konei koe I nāia nei. Kia tahuri tāua ki te ako. He aha te mate. He ako e pōkai kaha nei. He nui nō aku whakamātautau I tēnei wā. He ako e kore nei e pōkai kaha. He rite tonu taku whakaāio wairua I iāta, I iāta. Engari nā tērā I tō muri ai koe. Ae, engari kaore au I te pōkai kaha. Tēnā koutou e te iwi nui tonu e ngā kai whakarongo, nau mai hoki mai ki te ipāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly ahau.
Ko Āpero Woodfine ahau, and you've just heard today's kōrerorero between two people about te tai tō muri, arriving late.
Let's break it down bit by bit.
Mau e tīmata e hoa.
Ka pai. Ko te horopaki o te kōrero nei, tokorua ngā hoa, he hoa ako I te whare wānanga. Two friends getting together to study for exams.
Ka pai.
Rere ngā tuatahi, mō taku tō muri e hoa.
Ka pai. Our kai whakarongo who paid attention to our previous eps will know that this means that you're apologising for being late. Is that tika?
Ko ia pū, ko ia pū.
Mō taku tō muri e hoa.
So, mō taku tō muri e hoa.
Ka pai, ko taku kōrero, he aha koe e tō muri nei.
He aha koe e tō muri nei. Why are you late? Pātai pai.
Ai.
He aha koe e tō muri nei. Take note of the layout of the kupu here. Always putting the kaimahi first, after he aha. Just something I want to highlight because it's something that I hear a lot that's being put to the end sometimes.
He aha koe e tō muri nei.
He aha koe e tō muri nei.
Ka pai. Why are you late?
Well, I pēnei au, I pēnei au. Kei te mohi o koe ki tēnei kianga?
Kao.
I pēnei au, I thought, I misthought.
Okay, ka pai.
Ka hui tāua I te te kaukaraka.
So I thought that we were going to meet at 10 o'clock.
Ai, engari, I tīmata ki te iwakaraka. So you've been there now waiting for me. He taonga te ware ware.
Yeah, tēnei. He taonga te ware ware. It sounds a bit funny, doesn't it? It's a forgetting is precious, literally.
He whakatauki.
He whakatauki.
Ai. He whakatauki rereke. He taonga te ware ware.
Hea te tikanga o roto.
We can see here in this context, someone's forgotten what time the hui starts, and this is kind of their excuse. He taonga te ware ware.
Okay. How would you translate it? I'm curious.
Forgetfulness is a virtue.
Oh, I see. Okay, so it is a bit kind of literal.
Aye. That's just my interpretation off the top of my head. But do have a look online and you'll see this whakatauki there. I've always thought it was a strange whakatauki and I'm not sure where it comes from. But you hear it being used like this.
Ka pai.
And it's often coming from that person who's forgotten something.
I see, yeah.
And everyone else rolls their eyes. Ka tiko ro ngā whatu.
Ka pai. Ko taku kōrero. Kao, he hōhā kē te wareware.
Ai, tautoko.
So I'm not happy. Kao, I don't agree. He hōhā kē te wareware. Actually, I think that forgetfulness is hōhā, Right.
Annoying.
Annoying, right. Yeah, right. Cool. Hoi anō, anyway, kei konei koe ināianei. You're here now.
Kei konei koe ināianei. Mm-hmm. Koe rā te mea nui.
Ai, ai, ai. Kia tahuri tāua ki te ako.
Kia tahuri tāua ki te ako. Let's get into it.
Let's get into it. Kia tahuri. Ia te tikanga o tēnei kupu he. Kupu hau ki au.
Tahuri, he rite ki te huri. Huri, tahuri, e rua, e rua.
Okay.
Turn. Kia tahuri tāua ki te ako. In this phrase, it means, well, let's get into study. Let's get into our study. Kia tahuri tāua ki te kōrero mo te kaupapa o te rā.
Okay.
Let's get into the kaupapa of today. Kia tahuri tāua ki te mahi. It's like we're turning from what it is we're doing to our next task.
Ka pai.
Right.
Kia ora.
Taku kōrero. I can sense a little bit of frustration and stress in Aupera's voice. Nō reira, ko taku pātai, hā te mate, what's the problem, what's wrong? Hā koe e pōkai kaha nei. Why are you stressed?
Pōkai kaha.
Pōkai kaha might be heavy, anxious, stressed, those things. Hā koe pōkai kaha nei, why are you stressed? So we've got two pātai that are similar in structure. Your pātai at the start, why are you late?
He aha koe e tōmuri nei.
And my pātai, why are you stressed? He aha koe e pōkai kaha nei.
Ka pai. Ko taku whakahoki, my response, he nui nō aku whakamātautau i tēnei wā. He nui nō aku whakamātautau i tēnei wā. Let's unpack this one, shall we? He nui nō aku whakamātautau i tēnei wā. Where do we start, Hemi?
Hea ngā kupu matua.
Whakamātautau.
Whakamātautau.
Cool.
Hea so, tērā.
Koera te exam.
Ka pai. Aku whakamātautau.
My exams.
Ka pai. I tēnei wā.
At this moment, in this time.
Ka pai. So the first part, he nui nō aku whakamātautau i tēnei wā. It's because I have a lot of exams on at the moment.
Okay.
A lot, we can see, nui. The because is in the he no.
I see. That's the bit that I find tricky here. He nui no aku whakamātautau i tēnei wā.
Ai, it's similar to nā te mea he nui aku whakamātautau i tēnei wā. If we were to rephrase it using other words. Nā te mea he nui aku whakamātautau i tēnei wā. He nui no aku whakamātautau i tēnei wā. Let's look at the he no structure in the next section.
Ka pai. Ka haere tonu tuku kōrero. He aha koe e kore nei e pōkai kaha. So we've got that pātai again. He aha koe e something. Except we're looking at the negation this time. So he aha koe e kore nei e pōkai kaha.
He aha koe e kore nei e pōkai kaha. Why aren't you stressed? Why aren't you stressing? Ka pai. So it's in the present tense, just like the other pātai. Why aren't you stressed at the moment? Hea koe e kore nei e pōkai kaha.
Can I ask about the nei? Does it change the nuance of the rerenga?
Kei konei tāua e kōrero ana. We're in the same space, in the same time, in the present. So that nei comes naturally to me. When asking why or why not, you could replace it with a nā, a nei a nā, and it just depends on your thinking in regard to the location of the kaupapa.
I see.
But because we're both here, that nei comes naturally to me. We could also use an ai. So let's talk about this little structure as well in the next part.
Ka pai.
Taku whakahoki to Aupera's question, why aren't you stressing? Hea koe e kore nei e pōkai kaha. Taku kōrero, he ri te tonu taku whaka āio wairua i iāta, i iāta. He ri te tonu?
It's the same.
Ai, he kiwaha tēnei. He ri te tonu taku.
He ri te tonu taku. it goes on and on the same.
It goes on and on. So it's like I'm always. He rite tonu taku whakaayo. I'm always meditating. Iata, iata. Every morning. Every morning.
Ah, ka pai.
Kupu hau tēnei ki au, te whakaayo wairua. I had to look this up on Paikupu. Paikupu is the best dictionary.
Oh, really?
Yeah. You've got Teaka, which is amazing, but then Paikupu has so many like kaupapa specific words. Whakaayo wairua, meditate. If something's continuously happening, we can use this kiwaha. Like I always go to work. He rite tonu taku haere ki te mahi.
I always go to work, kapai.
You're always asking questions.
He
rite tonu tō pātai mai ki au.
Hei
tauira.
So in this reringa, you're telling us that you're always meditating. And you say, i-i-a-ata. What's with this repetition here?
You don't need it. You could just say i-i-a-ata for every morning. But it's often repeated. And I'm not sure why exactly, but it's just a pattern when we're talking about something happening every day, for example. I-i-a-ra, i-i-a-ra. Iata, iata.
Aye.
It doesn't have to be repeated, but often speakers will repeat that.
Paints a nice picture.
Aye.
Ka pai. Ko taku whakahuki, my response, engari nā tērā I tō muri ai koe.
Throwing some shade.
Bit of a kreua response here. But that's why you're late, right?
Koia, koia. Nā tērā I tō muri ai koe. That's the reason. That's why you're late.
Cool.
Ai, engari kaore au I te pōkai kaha. Yeah, but I'm not stressed. Because I've been whakaayo wairua, meditating.
Equally cheeky response from Hemi.
Ka pai, now that we have a better understanding of the reo in our kōrero-rero, let's listen back one more time. Mō taku tōmuri e hoa,
he ako e tōmuri nei.
I pēnei au kā hui tāua I te te kaukaraka, he taonga te wareware.
Ka ao, he hōhā kē te wareware. Heoi anō, kei konei koe I nāia nei. Kia tahuri tāua ki te ako.
He aha te mate. He aha koe pōkai kaha nei.
He nui nō aku whakamātautau I tēnei wā. He aha koe kore nei e pōkai kaha.
He rite tonu taku whakaāio wairua I iāta, I iāta.
Engari nā tērā I tō muri ai koe.
Ai, engari kaore au I te pōkai kaha.
Hei whakakapi I tēnei puni I pāho. Hemi and I are going to ask each other a few questions pertaining to the reo in this kōrero. Follow along.
Hopefully we have the right answers.
Hopefully. Koe rā te tūmanako.
Opportunity here for you too, e ngā kai whakarongo, to participate in the discussion. Let's take a look at the structure of the why sentences. Hea hai. We've discussed these before, but they need to be discussed again.
Ka pai.
Because there's a lot of words that need to be in certain places. And so understanding where each word goes, when we get the pattern, we've got it. But when we're asking why, what's the first part?
He aha.
Always he aha.
He
aha. The next part is always going to be
the subject of the sentence.
Yeah, the subject of the sentence. And in this example, it's you. He aha.
Koe.
He aha koe.
You could replace that with kōrua, koutou. You could use a person's name. He aha ahemi. Te mea, te mea.
Ai. He aha tātou. He aha te kuri. Why is the dog barking? Yeah, if we want to say that. Let's use that example.
Ka pai.
Why is the dog barking? So the subject, he aha te kuri.
Ai.
To get to the verb, we need a bridge. And the bridge
if we're talking in the present tense, why is the dog barking? Hea te kuri.
E.
Kia ora, kia ora. Ko te tūmanako kei te whai mai koutou. Hea te kuri e...
Au au?
Hea te kuri e au au? Ai. Now, to finish it, so it's incomplete at the moment, and although the last word is tiny, can be tiny, it's important because it finishes the sentence, drives it home. So, hea te kuri e au au...
Ai.
Hea te kuri e au au ai.
Mm.
That makes sense. So that last particle could be ai, or hea te kuri e au au...
Nei.
Nei.
It's the way we used it in this kōrero. Ka pai, so the e is going to work for present tense. Would that cover the future tense as well? Why will the dog bark?
Ai. Hea te kuri e au au ai.
Same pātai.
Mm.
Ka pai.
So for that future one, would go with ai. Hea te kuri e au au ai.
Mm.
That could also be asking, why do dogs bark? Hea te kuri e au au ai.
Okay.
Like kind of continuous.
Yeah.
And then it can also be that present as well. Context. He mea nui te horopaki. Context gives us a lot of information. That nei is definitely now in the present, kind of in this space, like the dog's near me at somewhere. Hea te kuri e au au nei. Why is the dog barking? What about past tense? Why did the dog bark?
Hea te kuri i au au ai.
Kia ora, kia ora.
Ka pai. So just swapping the e for i.
And we're going to use ai.
Ai, cool.
At the end.
So ai is still going to sit on the end of the reringa.
Hea te kuri i au au ai. Ka raue, tino pai. Kia te tiro ki te whakakaore. Let's look at the negation.
Ka pai.
So same structure to start with.
Hea te kuri.
Hea te kuri. Why isn't the dog barking?
He aha te kuri e kore e au au ai.
He aha te kuri e kore nei.
E kore nei. Okay.
E au au.
Kore nei e au au.
Okay. So the difference here is there's no nei na ai at the end.
Okay.
It's now in the middle. The middle part. He aha te kuri e kore ai e au au. Hea te kuri e kore nei e au au.
Okay.
And then past tense. Hea te kuri
i
kore ai e au au.
Ka pai. So slightly different structure.
Ai.
Well, of course, the different structure is the negative, but we don't have the ai or the nei sitting at the end of the sentence anymore.
That middle part is the part we want to focus on or learn. Because the start is the same. Heaha koe. Heaha koutou. Heaha tātou. Heaha te kuri. And then the middle part is going to be past. I kore ai. E. Au au. Present. E kore ai. E au au. E kore nei. E au au. And there are variations of how to ask why. But this is one we want to learn.
Yeah. Ka pai. So let me ask you a few e hoa.
Mm-hmm.
Tēnā, whakamaori here e nei reringa. Why didn't you pay?
Okay, back to the structure. I have to think about this, right? But so I'm going to take my own advice. Follow the pattern. He aha, koe, why didn't you pay?
Mm-hmm.
He aha, koe, i, kore, ai, e, utu. He aha, koe, kore, ai, e, utu.
Nā te mea he utu kore. Kao?
Nā te mea kaore aku pūtea. I ware ware ahau.
I ware ware koe, ai.
He taonga te ware ware.
Ai, he nui ngā take. Yeah.
Why are you learning Japanese?
He aha koe e ako nei i te reo hapanihi.
Ka pai.
Engari, there's no ai. Have I forgotten the I?
Remember, the nei is replacing the I.
Okay. So I could say instead, he aha koe e ako ai i te reo hapanihi.
Ai. Ai.
Ka pai.
Ai, the nei or na is going to replace the I sometimes. Ko tahi te whakakaore tanga?
Ai.
Why aren't you going to class?
He aha koe e kore nei e haere ki te akoranga?
Ka pai. He ako e, e kore nei e haere ki te akoranga. O he ako e kore ai e haere ki te akoranga.
He ako e kore ai e haere ki te akoranga.
Tino pai, ka rawe.
Ka pai e hoa.
Hei whakakapi ake, to finish this episode, let's just take a look at that way we respond using he no. Let's look at a few examples. Let's pretend we've asked some questions and here are the answers. Because I'm tired. The pattern, we're going to start with he.
He.
Then our it could be an adjective, like here it's an adjective, or it could also be a tūmahi.
He ngenge.
Uh-huh. And no.
No.
And it's belonging to me.
Mm.
He ngenge.
Nōku?
Nōku.
Mm.
Hengenge nōku.
Ah, ka pai. Hengenge nōku.
Hengenge nōku. So it's always he nō, but it, depending on what that is belonging to, or who it's belonging to, will determine what the rest of the phrase is.
Ka pai.
So I could say, because it's hot, like because the day is hot. Hea koe e kore ai puta ki waho. Hea koe e kore ai puta ki waho. Why aren't you going outside? He
wera nō tō. Te rā?
He wera no te rā.
Mm.
He wera no te rā.
Ka pai.
And so in the example we used, because I have a lot of assessments or exams, he nui no aku whakamātoutou.
I've got a pātai now, e hoa.
Right.
Would it not be he nui nōku whakamātoutou i tēnei wā?
Those whakamātoutou, they're your whakamātoutou, aku whakamātoutou. They're not a part of you. You do possess them, aku whakamātoutou. But when we use nōku, it's something that's a part of us.
Okay.
Right.
So it changes the relationship. Ah, or?
It's always or.
Okay.
Right.
So I guess in this reading, we've got a plural of something. He nui nō aku whakamātoutou.
He nui nō aku whakamātoutou. Right. He nui nō aku mahi. Because I've got a lot on.
He nui no aku moni.
Because I've got a lot of cash.
Mm.
He nui no aku whakaaro. Because I've got lots of ideas. Speaking of ideas, ka nui tērā o tēnei wā.
Whakaaro pai tēnā.
Ka whakairihi ake tēnei kōrero rero ki te whārangi pukamata o Everyday Māori. You can find the script there on the Facebook page, Everyday Māori, and you can also find it in the show notes.
Ka hoki mai māua a te rau iki, noho ora mai rā.
Hei kona.
Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.